DJ Bunduki is Africa's finest. East Africa's finest is none other than DJ Bunduki, the champion. DJ Bunduki. It's DJ Bunduki. East Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion. Ladies love him, men envy him, but they all accept his talent. It's DJ Bunduki.
I can't fight, I can't kill someone for you, because I'm in a danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. Recupera sana, you know that I'll die for you. Oh sweetheart, life with you is so sweeter. Recupera sana, you know that. Better son, now you're not that. Yeah. Now, how can I keep you to me? To me? Oh, my love. When the man at a man has used me. Oh, my love. Not to put my hell, put my mia in this world. I love it, but I love it. I swear to God. Now, my body give up to you. Now, to you. Oh, my body give up to you. Now, to you.
Chezo tari mpaka na umapo Pe, kitoga iko Neketafune kama mboga iko Nyuma kakaficha maboga uko Nakafundisha kupiga yoga iko Katoto kame ni koroga uko Katoto kame ni vuruga iko Mwana mwali bachachari kwenye kona na vyo nibana Sakafuni juu ya tari mbona raha tunapeana Kanipa vyeo ya yemi jemedari Kwa mapenzi ni hodari Nilikatongo zaga kama utani Kakaja kunikubali Yeah, yeah hasa na jiliara hasa pwani huku pepo wa bahari
Faino
Chuchurulu
Oh Faino
Mwanganuru
Oh Faino
Oh Finale
Oh Faino
Mimi naye
Faino
Akija yotonika pakate Tapika moto paka kadate Deo Finale Zoom 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 zoom
zoom zoom.
Naka tulizi ya na dum
dum dum.
Now go.
Taka tulizi ya go.
Nipe muno mgendo. Kupaki ya futa na ngendo. Sai peleke kan. Mwale na lisa samu wa jando. Kime na sa chambu. Kakubali niya mishe ngambo. Lewa taya na mambo. Kakipigo cha baba wa kambo. Yeah. Kanipa vyeo yae mije medali Kwa mapenzi ni hotari Nilikatongoza vya kama utani Kakaja kunikubali Yeye amelituliza ruhani Wacha ni wape habari Sasa najili ya raha za pwani Huku pepo wa bahari
Final
Tuturu Mwanganyuru Oh finale Mimi nae
Una
kila sababu ya kusimama kimaso maso Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho Juku wa zangu swabu mini baki na dhambi zako Unishikisha adabu mida ya kulala nitokwe jasho Misi jui kupigana Mwi wangu wa mapenzi dia Tusipende kugombana Ni mwepesi kulialia Si kujibana bana Raha ya penzi kujiachia Wako mautu timama Nimekufa nimejifia
Nalambisha asali Kwenye mzinga wa nyuki Tamu ni hatari Nalambishwa sali Nachezeshwa buzuki Bidu chali chali
Nimempata mtaalamu Nimempata mtaalamu Nimempata mtaalamu Nimempata mtaalamu Nimempata
Umepata mabinti lakini mina piga kama kush Limeshika maboys wa Kampala wate nikawa crush Jina langu ni Diana Nimekuona toka jana Sasa hatumekutana Kila kitu baby we are gonna do
Naidandia, naikula kavu kavu na misamba zote Umanaria, aichanya mpaka nyavu Kudele kuki, kulia Atakato mie sawia Na makashe, hivi bagia Echa tano ni mwagia
What's up? It's Roberto all the way from Zambia hanging out with DJ Bunduki. Keep the fire blazing.
Sitojifanya maproso Kaja kukudanganya kakumbuka before Takupenda paka useme po Kwako nitangangana, I will never let you go Yeah, mtego
Mbuni nime na satanda boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie. Nishacha nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah. Mengi yasha semo koma mimi replay. Wana penda tukikomana. Neti na kuchesea. Rosa wa huma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana. Wawili kama peya.
Unja kabati. Unja kabati.
Fapendeza, nogesha tutoke.
Baby, funja kabati.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Ghetto Superstars Entertainment.
Nenyo show wangu yuga vake vitamu na jipakulia. Kumbwi nimefundwa wake maexi ndo wanaumia. Walisema limevunda sasa jikoni ndo linanukia. Yendo wangu kiti tena achoki nikimkalia. Tena siku zina nenepa na nawiri. Yamenoga mapenzi na yamesha miri. Vinono na vikubwa tamu so shubiri. Nyumbani kumenoga kunipoza mwili. Ananileta chumbani nikoleza wangu wani. Tunacheza kibaba mama. Kibaba mama wakienda vitani. Sisi tuko nyumbani. Anitichi inama inama. Inama inama.
Michezo yangu kinasti nasti. Biggy big, heavy heavy. Mama mimi napendaga ulivo shonda kunonga nangu. Ukidunga kete lafi na mechini. Unanimaliza ukifunga dero unanimaliza. Michezo chumbani, oh inakufa. Unanimaliza. Oh mama. Wewe ni my sugar sukari. Ulivozidi utamu nikuite asali.
Jay
DJ Bunduki.
Mzuri kama kachoro hodi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata.
This is DJ Bunduki. All the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Bunduki.
Mzuri kama kachoro hodi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata, like my oh my. Ngozi yake inavometameta kama shima. Hivyo we unazani na kutamania, nipwe trese zaidi ya vile navodhania. Kila mbio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like our type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be
kachora kino kama donora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na kekakolo anavyo virembua. Abadisha paka kola kwa spendo madola. I'm trying to make you my. Na hizo pozi zake kamudori anavyo kishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi ya ni Mombasa. Sijamura mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki. Benzi lako ni asai na mino nyuki. Kelele zao za chura hazini nyini tembo kumwa madi. Watasema mchana na usiku watalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo. Acha nkupeta hii. Kwanza bado kijana, kifuani hapa jalala. You such a beautiful woman.
Utamwaga bajeti, ikape tiketi, kunipe tiketi. Ulivoja sila ukini susia, itanisidia. Nangangane asitu kuwachia, unanipatia. Sambu, usaka jori, unapenda macho yako kolori. Shuru, kanka jori, tucheze kuchi kuchi kwenye mapuri. Sambu, usaka jori, unapenda macho yako kolori. Shuru, kajori, ucheze kuchi kuchi kwenye mapuri. Alama tam, alama tena tam. Oh, alama tam, alama tena tam. Alama tam, alama tena tam. Oh, alama tam, alama tena tam.
Mutamu unapenda ukita pasamu. Unafoni papo mashamu shamu. Ujanita naka mukamu, yeah, nitachuchumia na kuninginia. Nimekupania yo. Takusungulia kastiri waya na masufuria yo. Kisama mawelala
tamu tamu.
Nibenguru sangara
tamu tamu.
Kikamata munara
tamu tamu.
Tuliza papara
tamu tamu.
Sambu sakachori. Funa tango kito sinzamuri. Shauru kunkajori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Sambu sakachori.
tafuna tango keto sisa
mundu East Africa's finest
kicheza kuchi kuchi hena
alama
Banduki the champion.
Nituli sana, denge kwa kiota sitoki, mambo mororo. Nimena siana, hata kwa kuko kotoa singoki, kwa minyororo. Nisha sahau samani, ushikana mashati misozo. Mapenzi gani, kila kukicha vibonzo. Mepata mwatani, bila fati, bila toso. Wambea kunani, mna kipiki na mama nyonzo. Na nimeamua, sitaki, sitaki kurudia matapishi, shakula ya mini divai. Aende kani shitaki, makama ni polisi, kama kuna kitu ananidai. Konoko penzi ina meta, meta, meta. Mwali fundisi kitoto kama kasomea veta, veta. Mwiteni na kiroboto, mwje na mataru beta, beta. Sisi tuwa choche ya moto, roku wa kereketa. Penzi ina nana nari, nari. Taliona hivi, hivi. Nari, nari. Kwa mbali lina pepea.
Come on.
si kukona. Tuzikwe wote, yani kuthamina chochote. Nafumi katili katili, acha tu ni kukimbie. Nakuritisha matakupa vyote, kweli na udumia chaote. Basi we batili batili, picha zisi mirutie. Oh bebe, ube kimya kimya na chatu. Mano na vyo msifiaga kwa insta. Nanyona kima na kichetu, etili kulazimishaga. Unapita, umenizimo menipitu. Sidhani ataka shakunjaga. Andika, nisha kupima nbe kukundu. Ya ili lisha lipigaga.
Kuna marefika sana. Haba tutajaza ndo mi uvivu sina. Natamani waishe na baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbawa baby tupae. Tufike mbali baby we, baby we. Ayago baby ringa. Ikija mkwa baby minta kukinga. Bairando basi pina. Rudi kwa nyuma na kukinga. Hayago, baby ringa. Ikija mvua mama minta kukinga. Bairando, basi pinda. Ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish, leo tulewe mpaka tupekwe. I wish, ni mwonde wopa kiluka debe. I wish, ni mwite nasibu aipe jeje.
Pitie mana eleweki haya, haya someki mapenzi. Na mini mpate wa kwangwa tulie. Mwenye wetu nijisevie mana eleweki haya. Yameja ufeki mapenzi. Na ya siwe ya kupostia nana vikopa kopa kwa mitandao. Kunde na choresha, njena nogesha. Chunde asiwe wa kufoka foka mwisho kaniacha na stressi kibawa deke na kunchekesha. Mvue kinyesha yeye asike minyanyapa. Awe mkweli twasije ngopa. Mweze nukuteswa nukopa. Asiwe na mipasho kama tija popa. Tupendane usimteke vipopa. Yesiwe ya konde na opa. Kila siku michambo nataka nipende. Anipende na nipende. Anipende ya nipende. Nataka nimupende. Yesiwe nataka nipende. Anipende na nipende. Anipende ya nipende. Anipende. Anonesho pendo paka nijisau. Siwe wa kususa susa tanki mwambia katwende tukaoke. Asiseme nkaoke mwenyewe, mwenyewe. Mna yangu asije ipangusa akili yangu mwisho haikoroke. Awe ambo takacho nipewe, nipewe. Awe yangu medali nama. Kwa kila hali nama. Nanitakesha kwa Mungu nitasaya. Upate awe pushe. Na kitenda nyeswe bonge. Ata mariza kodoro. Turie si marize chotoro. Nisi mfume si kwa kiza totoro. Yeah. Tena sije. Asije ninyanyapa. Awe mkweli twasije ngopa. mwezenu kutaswa na popa. Asiwe na mipasho kama tija popa. Tupendani usimteke vipopa. Yesiwe ya konde na hopa. Kila siku mitimu nataka nipende. Anipende na minipende. Anipende.
DJ Banduki, the champion.
I can lie to you. I fell in love the way you fall asleep. And my love is to you. It's so deep. I fell in love with your smiling face. Expensive gift. It's not cheap. Oh, I'll love you tomorrow more than today. Oh, oh, oh. Girl, your heart is my place here to stay. What you do, babe, it's not what you say. Yeah, yeah, yeah. Katika, baby, zungusha, baby. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Lege, lege, koroga, zege. Akitanda ni usiwe kako, go, go. Katika, baby, zungusha, baby. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Basi niteke, jeni kupepe. Give me that sweetie, I'm ready to go, go, go.
Superstars Entertainment.
Umenitosha tosha, mama umeniburuza buruza. Ina umenitosha tosha, sarafu megeuza geuza. Sijui nikupe zawadi gani, ama nikuletee kidani. Hapa wametupa jiwe gizani, Mungu atuepushie shetani. Penzi langu nilitete, isiwe kundu linipote. Hani umebeba roho yangu, hata kama nikifa tuzikwe wote. Bebe nipe soma, sweetie tell more. Oh baby give me some more. Yaliyo moya mo, tuwafunge midomo. Tuzidishe kipimo, huo ndo mtazamo. Tuyazibe mashimo. Bado ubani wa ndoa, tunasubiri ndoa ya halali ndoa. Oh oh, nimelipata chaguo. Ya kuizima kwa kura zake Mungu akujalie uzima. Sina haraka unipeleke nyumbani, hata tushinde njaa. Penzi anaga kinyongo kajizoea. Kini njani njaa wakanaga longolongo amezoea. Bebe nipe soma, sweetie tell more. Oh baby give me some more. Yaliyo moya mo, tuwafunge midomo. Tuzidishe kipimo. Huo ndo mtazamo. Tuyazibe mashimo. Bado ubani wa ndoa, tunasubiri ndoa.
Cool, yeah. Cool, yeah. Kutana na wengi, kila weo meniweza. Oh my darling, mengi alisema. Ulishatoka na wengi, masikio ni kaziba. Oh my darling, acha moyo nini kuwiki. Wewe piki, nisi ham. Acha maneno ya watuki, wapigi ngipi. Weni pevi tam. I'm ready to die, for a lover to fight. Oh baby, leo mpaka kesho milele. I'm ready to die. Your love is on fire, baby. Oh baby, tufatusi kwe wote. Acha nikupe vitam, vitam, vitam. Baby nikupe vitam, vitam, vitam. Nami nikupe vitam, vitam, vitam.
baby. You are my ginger, mwingine sioni. Roho yatakatika, ora hadale. Chozo umenifuta, kwa penzi lako baby. Chinda chema, milele, nizike pete. Nitakupenda, milele, tuzeke wote. I'm ready to die, for I'm also fast. Oh baby, leo mpaka kesho milele. I'm ready to die, your love is on fire. Oh baby, tufe tuzikwe wote.
Nene pesa sa kibonge. Hauna zoni pa kwa nini nikonge. Walai acha one donge. Tunavyo penana hatuna mawenge. Penzi unalo nipa la kisurutani. Kuna muda na isi niko peponi. Kumbe niko duniani. Waniparazi na zozi nikipani. Na kupandisha na ukuanzia leo. Kuba unalo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimeo. Ukinita metika jana na leo mailo. Atupangani kama fungu ya nyanya. Mimi na baby wangu tunapendana. Lil lover tuna mambo ya drama. Hadi tunaanza fanana. Ilo,
ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo.
You baby, you drive me crazy. Give me two, may give you two. For anything I'm ready. Sounds amazing. You have my baby. Look at me and look at you. See how we may change. When you made it bamba, we moja ya kona. You gonna kill me slowly. Sina aja ya kudanga. Mapenzi ya kitango. Na nipa na enjoy. Na kupandisha na ukuanzia leo. Kubana lo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimbeo. Ukinita metika jana na leo mailo. Atupangani kama fungu ya nyanya. Mimi na baby wangu tunapendana. Lil lover tuna mambo ya drama. Hadi tunaanza fanana. Ilo,
ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa.
Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo,
DJ Banduki.
Ina furaha na mani. Mapenzi ya dhati. Na ini pasi ya waiona. Indani tu kifu chambi ndechali. Body to body. Monday to Monday. Indani tu body to body. Monday to Monday. Oh baby to me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
Vicky Bundes.
Hear me one way away. Univonjaza ni pomoni. Nakika mwengi nesioni. Helewa wewe. Wewe. Wewe wangu wa moyoni. Univonjaza ni pomoni. Nakika mwengi nesioni. Uwe zawadi. Uwe watamani. Kanipa maulana. Oh maulana. Uwe zawadi. Uwe watamani. Kanipa maulana. Body to body, body to body. And I need you, body to body. Monday to Monday, I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love.
macho. Simu ushaisha bando. Yani ni vijembe mipasho.
Hata mwenzako sifikiri bado, atapishe sirudi. Na unaona zuga zuga bado, kuina nane singi. Hasira hasara, kupenda sana ukani nyanyapa. Na mi kaona haina mana, nikajitoa unataka rudiana. Mbona kwangu mi haina haja. Haina haja. Nishamaliza. Haina haja. Mbona kwangu basi. Haina haja.
Log on to www.djbunduki.co.ke.
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Nilikupa unachohitaji, mwenyewe nikajinyima. Ukanishusha na hadhi, ukanikosea heshima. Labda nikuweke wazi, muda kupoteza sina. Ushamwaga maji, yamenisomba na shina. Aye, siwezi ng'ang'ania bango, kuishi na wewe kama pambo. Mimi natia nia, unatania yeye. Hasira hasara, kupenda sana ukaninyanyapa. Nami kaona haina maana, nikajitoa unataka rudiana. Mbona kwangu mimi haina.
Ningemwagiza kwako akwambie kurudi. Sema ndo kuna matokeo, wapendo wapime ujue. Athiriko nilivyoathirika moyo oh. Nikidondoka niokote na ukiumwa midamu.
tutapendana kivyovyote, tulishajanjana, sina la kusema lolote, wakuchukua wetu sawa, mana mendo najua kwa nini nilikosa muda. Kweli mapenzi kuchitia na kugombana ni
playing all the hits that your girlfriend wants to hear.
Wania ye, wania o, nadukudukuroni. Wania ye, wania o, nisikilize makini. Na miliki boda boda, penyenia, kamatia bu. Idogo vimboga mboga, na jonomia, familia tu. Vishilingi, shilingi, vipanie, come on. Kopa kwa mangi, viunga robo, tule, come on. Zini pempopo, yamkini sitoi boko. Dalilinda ndakesha popo, tuzeba miungu tukilo usiku. Usinyesu nafumilia mwendo wa pole. Nipe imani kesho tuzitimize ndoto. Hali ya tuvumilia ndo changamoto. Iwe juani kivuli baridi na joto. Baby pole. Tunajidunduliza, maisha yetu duni. Oduni na nakusisitiza, uweke kibubuni, bubuni. Hata kwa debe la karanga, ni muhimu kujipanga. Zawadi vitenge vikanga, penzi letu kulijenga. Milima mabonde tupita, chonde usijezi mata. Tuni na tuni noja zalita, dofile. Mpenzi letu roza wapita, mama mpenzi vita. Analopanga Mungu lapita, ndo vile. Wangu my boy, my love, twende kidogo doko, my love, kidogo. My love, twende kidogo doko, my love. Penzi ni pempapa, ya mkini sitoi baka. Dalilinda ndakesha popo, tuzeba miungu tukilo usiku. Nesuwa familia mwendo wapole. Nipe imani kesho tuzitimize ndoto. Hali yetu familia ndo kenga mwendo. Iwe juwani kivumi baliki na joto.
Why you like it for telling me lies? Si ya lalike podo. When you face along on a table, Zai, what you move and I go on, Zai, when you move and I go on, Zai, Madiki, no name of Bona, but like, for your own and his own, eh, no, what you call, eh, a bad on a pena, eh, what is I want, eh, a bad on a pena, what do you want me to do? Me, I could die for you, similar to what you could do.
Kalishu nyumbani ya toka. Katili una nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yogupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa. Kawekeza mda mwingi kumebure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi. Funga ndoa era subiri lipone bado nalipo era natamani ukome nipeleke hizo mwezio era subiri lipone bado nalipo.
au pengine ya mapenzi na wenyewe
sicheze cheze
au pengine mimi ndo sina bahati au pengine tu wangu ndo jazaliwa maana kila napojitweka imani kila napoanza safari ya mapenzi meli inapomua nanga tu inageuka feri mtongo damn siamini after all we've been through how you sacrifice so much for so
little kutamaza mda mfupi ndi bari umelitosa kawekeza mda mingi umebure na jichosha wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa jera subiri lipone bado naliuguza jera tunatamani ukome nipe likizo mwenzio jera subiri lipone bado naliuguza jera tunatamani ukome.
Mama, roho yangu shahidaka. Teramos mama,
You know what you mean to me.
Ana dwene mi insurance, era mabungi kikombo, era ni yonge wasi wasi, era mabungi mikosi mam. Inye na dwene pala, usiye pa, kiti kwena chunya wendo.
Masheri, biri tangi mana mama, my baby. Nakupenda mana mama,
sundi biri kona manja,
sundi
biri kona manja,
sundi biri kona manja.
DJ Bunduki.
Take it back from the top. It was Superstars Entertainment.
I will go down, go down, go down. I will go down, go down. Everywhere you want me to go. I will go down, go down, go down. I will go down, go down. Give you some good news.
So won't you really stay? Tell me, is my love gonna be enough to the end of time? Ooh. What you really stay? Everywhere you want me to go, I will water, water, I will water, water. Give you some good, good love.
I will water, water, I will water, water. Everywhere you want me to go, I will water, water, I will water, water. Give you some good, good love.
Why, why, why?
Slicer.
You're the best.